ɓe garana jeɗɗo warɓe holli golleji mu'en yeyuɗi far gaɗol kulle ñaaƴirteɗe caggal koɓe kolli ɗum tato maɓɓe ɓurɓe woni ko suba ɓe ndu jatana fottoa e fijo fima mangogo zakaria alango bellaji woni ko yehi ɓuroy ɓural ngal imo resuno nokku maggal
wakkati keƴuɗo a dammi gam golle ɗe hana hande n puɗɗumi heɓude barjari arani fijo siyawo arano gaɗamo wagadugu mi heeɓi barjari mum barjari ɗiɗaɓiri unesco hitani duuɓi ujunaji ɗiɗi e nayyi barjari arani wattani nder fijo uwoma duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeegom ɗo du niger mi heeɓi barjari arani
kulle gatteɗe ley leydi niger nde bako nder leydi ndi ɗe gatte nimɓe gala no gollitira ɗe eɗen andi ko golle ñeñe dan leydi ndi sanne har arsuko ministére kawjiɗo do filla golle juuɗe e yilaru duniya ahmed boto holli ko gollal ngal talkaɓe ɓuri gollude ɗum nani haala makko
gollal
no andiragal rewɓe worɓe kam en du no godi no gollirta guru rewɓe no ñeñi sanne nder gollal ngal gollal maɓɓe du no wooɗi fanoy wala ɗiɗa belimin sanne
horejo fima alfadi kam du haali
leydi niger no wodi ñeñuɓe sanne nder gollal mum'en deni filla ñeñuɓe waɗama nder leyɗe afrika yimɓeɓe no tawa hen tanñewɗe golle ɗe kollata ñeñal makko komin ɗur wonta woni yimɓeɓe ande ɓe keɓa du walloɓe welolo mango noon to
am
ministre kawjiɗo filla jamaadi kam du waɗi noddal ngal gam to ñammino heewa e golleji sukaɓe ummatore ɗi gollo ngal
Alfadi à ses jeunes. On a l'habitude de voir.